up. Maisha ni magumu, atesioni pa kutokea. Kupata kazi vigumu, kila ofisi wananitimua. Bado ni kiuza nduma mwela, skana unavamia. Pia ni kirapu hizi ngumu, masela mtano unongea. Maneno yao ni kama sumu, opi yangu ya naklia. Ila bado si laumu, najua Mungu atanisikia. Najiko ngoja kuviruka vivi gingi ngana. Naonekana kioja mbele wenye shiringi. Nguo zangu zimetoboka, mesijui bling bling. Najikaza kufoka ili ni ozime wa mapimbi. Mbodele ujenga hoja, ziki usnipe kitambi. Kila nachofanya naona kama kieleweki. Stile promo kuna paka nice kwa cha mziki. Akili na nituma mema mabaya itaki. Nami nazidi jituma ili kuitafuta rediki. La bado dili zinabuma na watoki kundi haki. Oh God, you forget me? I don't believe so. Sometimes I dream you tell me son, keep go. Even though you face some obstacle, but I'm your dope to reach your own goal. And I know, I keep on pray all day, cause I know God, you're my own way. Amen.
In the street life, mola nisaidi ili mejawa na tafrani. Waikila kukicha, mabaya yani andama mie. Kani mabuki ya muduniani. In the street life, mola nisaidi ili mejawa na tafrani. Waikila kukicha, mabaya yani andama mie. Kani mabuki ya muduniani.
Kila unapopiga tua na hera zinaongezeka. Pendi we kufanikiwa, nataka ushuke wanze cheka. Baya zao dua wanapenda ziki kufika. Wanaomba we kukua, wanajua utadhoofika. Maendeleo akipungua, nyoyo zao zinaridhika. My uncle told me I gotta face hera is in order to get success. Cause they make me harder though they give me stress. But I gotta be best. Hard life, win a street all time. Everything tough and tough, get no fun. Wao wanakula bata, sinatafuta skonzi. Wanalala shazipata, sina zisaka tumbonji. Masela tunokata, mifkoni taka mixa vumbi. Mishala inatupata ila imani ndo ukuta na uvunju. Kila subuhi nasali, naingia mitani. Labado sipati ili na sina kitu tumboni. Oh God, you forget me? I don't believe so. Sometimes I dream you tell me son, keep go. Even though you face some obstacle, but I'm your dog to reach your own goal. And I know I keep on praying all day, cause I know God, you're my own way. Amen.
Life, mola nisaidi ili mejawa na tafrani. Waikila kukicha, mabaya yani andama mie. Kani mabuki ya muduniani. Sit life, mola nisaidi ili mejawa na tafrani. Waikila kukicha, mabaya yana ndamu mie. Kani mpeke ya muduniani.
Wake up with no money, walking with no money. Life is too hard, man, I keep on hustling. I don't give up the fight, I know I got my day. From dark to light, nigga, I won't pay. So I don't delay, and I don't play. I walk 24 hours, nigga, know what I'm saying. Some people talk about me, some people walk around me. Some people close my deal, so they mess with me. Oh God, you forget me? I don't believe so. Sometimes I dream you tell me, son, keep go. Even though you face some obstacle, but I'm your door to reach your own goal. And I know I keep on playing all day, cause I know God, you're my own way. Amen.